www.malawiartsupremacy.com. Art yeah. with a purpose.
Hanachoka, kunja kukwacha kwada kwa delanch. Maini sozi mutima yo sati. Haku gani sila hana hawa jesa chani. Ululutima nkawa ndizo sati. Uyu waleza kalele please. Pale benyango zosa sinta. Hana atagondwa. Tenele uza figa. Chikondi jizatiria.
Jikondika puse ya mga ni Chester. Ndinali na engazi nika mubonda za serious. Osa ziwa kumbali ya kumfana ndi Williams. Wabereza jipinjo mkati mamo yunganga. Kukuma na vasewa mandi kumbanga di kururu. Fazi kunditoka hati ya dilanda kazi. Kuzimba ni mazimba kuma ndinali pa easy. Umadi ya zama sumbula osa panya kabu. Bano na veza jipepi jondi kunda jondi fila. Mafudo wose balala, ululu wose balala. Njawi iza wano na vese lizanjo ya kuma.
Uka utenga bwino usinja.